Happy birthday, Mongo Bemo, Odogwu Ibiri Bogada, Adutana Bando Gale, Kete Babalo Yadim Ganana Tata Kamu, Mongo Bemo, Ufunwanji Diego Bemo Banyadi, Mawalo Nye, Itoki Moni Siyesu, Unyoga, Adele Mwadele, Odogwu Muni Ane, Emewane, Ike Kete Gwana, Nagalo Jomu Jodila, Nanantumaka, Bosa Mudike Nambaka, Mungi Bia, Nibedi Chebia Ulego, Akwa Kukwa Kwa 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 Kwa